Mangini, Shamru Kachilari Mufe, Ukasaselu Dai, Nikera, Republika Wanyamoko Kongere Konokala Siluye.
That's why today I am directing our House Committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden.
Ayaji yakafo ku demokrati ukanyamoko ye galuntike Ameriki jamana dunye. Ameriki masayasu Maison Blanche bora onogoni feka bulogoni turu ni sekasekeli nunuka. Mila sili anyabla bara udamne na sankilin kakon Ameriki jamana tiki sigi kalatanya minka yanka ke samba flani mwani nani. Jelaki bine unko fe republika unka kuluka. Kwa kakea nuka tabulu gela unye mindobe talike Ameriki politiki lahala yao tabulu gela unka. Ameriki jamana ka sharia sun no ye konstitusyon Amerikani ye. Tuyala ngini ku kongere biseka jamana tiki alika fanga uli. Kono ya soro janfa yuruku yuruku ane karogelea ni tabulu gelen kowera u ulu bora akafanga kono. E republika unka tonde munu mbe chambru konala. Nabe wele ku chambru de representant. No lude ka jamakulu kacha kabri janvye kalu wati. Tuye bara da udamine min dobe talikel sekaseke luka wasablu kono kanyeshi Ameriki jamanatiki Joe Biden denge labama. A wasadu unka sekaseke lu seraka. Buguna tigelike min dobe talike haklina gelen do uka. Wako min no yilindu kata Ameriki jamanatiki Joe Biden fanfe. Nikera Kevin McCarthy alika lasiliye. Akele nkwafe ka demokrati uka tabulu ujati inafo yuruku yuruku. E republika unga wasade munube Ameriki wasablu nkwano nwe shambru ye. Tumfene bora ka seka seka li bara do udamine kata Ameriki jamanatiki koka. Mi bara ubela jilene kalu kono tonta. Ga airala kafo kumase kubolo da misali ya fushika. Mi ndobe talike uka seka seka li uka. Inafo Ian Sams ya lasi chigomina ale miye Ameriki masayasu Maison Blanche kakuma latemela ye. Uka bololo srado ka Mimbi wele nanzara ukakana ku rezo social X ni atun lako doni nukakoro tuder bololoka. Ni sekasekali bara munu ni adam nena. Jatimilalu ya irakafo ka bara u sekasekali kuncheli tena se ka gardjike fushi duma ka jamanatiki Joe Biden ka fangabi. Ku demokrati uka chebo ulude kacha sena kononala. Wasade nsomi nabe wele ko shambru hot. Fena tunkayanka wele ko ka jamanatiki jalake ni kone kasoro atun senyira ni sugandili nununa. Ma munu sugandira nubi wele ko lezulu. Ye jalaki bika nyeshi tabulu ma tabulu mununu ya iraka foko siga kelendu ula kata Ukraine jamana ami shin jamana fanfe. Kok mamina jamana tiki Joe Biden tuye jamana tiki Duncan ye jamana tiki koro Barack Obama ukafanga wati. Minda mnena samba flani konoton kakunche samba fla anitan anuulun vla wati. Ukelen kwa fe kalatomalike kwa bololo sira toko aninka fara awulufa ka donia sira ulu la mnelika.